I'm doing your Fraja and you're hanging out with DJ Miles for Miles Entertainment. I'll see you keep it locked. I'll see you.
Oh, I want people, this is revival. I represent Christ to the fullest. Hanging out with the coolest and the baddest DJ Miles in the business out of Miles Entertainment.
She call me on my phone and I kuja getu. Nataka kuja getu. And I do wanna pick a gavi too special.
DJ Miles.
Special for you too. Ewe unanizi maga michechetu.
Miles Entertainment.
Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. Hey. One time. Show me what your mama is. Yeah. Two time. I put up my money. You. Nitaka nigo bebe ubembechu. But you know I like it. Nitaka tuende shell tembeka. Migu, you know I like it. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Now hear this.
Mama inoka jonko petuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa. Puta puta. Napenda mwendo kanyage mafuta. Nitaka nigo bebe ubembe juu. Kaju. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe juu kwa juu. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Kenya, kame nigusa kunako, kunako. Kanipe Kenya, kame nipofua macho, macho. Kanafanya makusudi, kama kataki pipi. Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki piki. Kanipandisha midadi, nikimuona beki azikadi. Moyo mpasuko radi, mapigo mbio bila ya idadi. Chepulake la nikiminaji, mtoto nani malisi ya mtaji. Akili kwa keasi chaji, natapa tapa kama mfamaji. Teke te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Haminishika kwenye paja,
te Kenya.
Na mtaja taja,
te Kenya.
Teke te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Haminigusa kwenye kwako,
te Kenya.
Yani mara uko mara hapa,
te Kenya.
Kani te Kenya, te Kenya katoto. Kamini te Kenya, te Kenya katoto. Kani te Kenya, te Kenya katoto.
Money boy,
te Kenya, te Kenya katoto.
Nikika te Kenya, kana te Kenyeka. Yani, kana cheka cheka. Kamini te Kenya, kana vitete mesh. Wami kitonga sekenke na sereleka.
Te Kenya,
mikono juu kana mabao.
Te Kenya,
upepo suku mangalao.
Te Kenya,
ukizungusha mama na pagao.
Te Kenya,
adibiri kala mwaga kahawa. Ukikati kakigukumizi. Masai kanipadawa nisha tafuna mizizi. Wanikati shiki chizi chizi. Yani natapatapa na shindo kupiga mbizi. Pina mokongo, ukunja mikono. Tuende taratibu kama kono kono.
Kukukishinge, shinge, kukukishinge.
Kama mbuzi kagoma kwenda.
Kukukishinge, shinge, kukukishinge.
Kizombi nina toka milenda. Kani teke,
teke Kenya,
te Kenya.
Kani teke, teke Kenya,
te Kenya.
Kukishika kwenye pae,
te Kenya.
Na mta,
te Kenya. Jeje, yo puti jeje.
Jeje, yo puti jeje. Jeje, yo puti jeje. Jeje, yo puti jeje.
No, no, no.
Jaja, you're pretty jaja, baby.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
I saw your love give me fever. All the time you come, I done the shiver. Now you be the one, just believe her. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Cena with your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiongo kusina. Kupe kila kitu, baby. Uchana kwa siku, baby. Tufanye mafitu, baby, mafitu. Kupe kila kitu, baby. Uchana kwa siku, baby. Tufanye mafitu, baby. Vitu, baby. So take this long up a wine.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, your body, Jaja.
No, no, no.
Jaja, your body, Jaja.
No, no.
Jaja, your body, Jaja, baby. Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja. Jaja, your body, Jaja.
I hope you know say this sequence say where you got it for back in the make me the quick
fire, baby.
Baby, quick, quick, quick. Come to pack your essay, messy, messy. Zamenda ni narungu kumredi kipepepe. Kipepepe. Oh la la la. Your body fine, know when you want, you blow my mind.
Ooh, la, la, la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh, la, la, la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la. La 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 la.
Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mafitu, baby mafitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mafitu, baby. Vitu, baby.
So take this long up a while.
Jaja, yo puti jaja.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Everybody stand up.
Nikipe Kenya, pe Kenya, nisiwai chelewe. Kikuchu mundo moni, tachi tachi kiononi. Nuyunate Kenya, te Kenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakale poza. Soon I contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Ooh, ooh. I'ma go downtown for ya. Call you king, put the crown on ya. And baby take your time with me.
Ama, asa show me le kitu amekupa mama. Ebu chutama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Wana wanao.
Wana wanao.
Never leave me solo. Or disappoint me with this basic hold. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Chenga vidanga dana, vicheche nchuni simba. Oh, nchuni simba. Oh, nchuni. Asa baby, mwisho mire kitu amekupa mama. Embo chutama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila meniba mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Fire, baby. Nipe wakika Uja kuja chokoza Leo pia Tutayari na kukini Sia mkali kukini Nipe movie sikipini Wakikanda ni kupini
Pongezi sende kwa mganga Ale kufanya uniteke teke Umeniua kwa upanga Tena ukanipiga na mateke Umenifunga minyororo Na kwako sipumui Umenifunga kabisa mdomo Na kwako siongei Baby unanikontrol Umeniteka umeni overdose Tukiwa kwenye show Wanifuruga kabisa kama cheese A baby unanikontrol Na vilo kinitazama kichokozi Unanituliza fudo Mina wampole Unanimaliza
Kama antena Nitakupa penzi la kisela Nitakupa penzi la kisela Sura shakuwe mozori Nakupambia sosufori Nata nata Mina kufata fata Unavyo ringisha ringisha mama Basi biringa biringa mama
Basi desi baby Pole pole slowly Kama unapiga deki
Sichana muzoni uwe Pore pore mama Henda here una deki
We mama akili ushaipora Nikama umeni chapa na bakora Hebu ikia kati baby Na pilo na body mpaka wanakoma Na puwa shati baby Chini kitu yu na pendo na vonyola
Nawa nimesuti Nimesimama na weopati Na pendo na joba burati Ndani ndani nje misitoki Unavyo ringisha ringisha mama Basi biringa biringa mama
Basi desi baby Pole pole slowly Kama unapiga deki
Sichana muzoni uwe Pore pore mama Henda here una deki
Nashukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia, na kila sababu ya kujivunia ye.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Kila kona umetimia, napenda manuka tokinukia, ukinigusa ndo nazimia ye. Yani kama ndege na wanaye, tuotele na tupaye, kwenye kiota tukakaye minawe. Uje ni kubebe wa shangaye, kwenye uchungu wa kazaye, tukicheza kuchikuchi na hotaye minawe.
Everybody's dead.
Unyukula pita wala unafito, chujuza kunitoa majicho hata uve gunia, bado uko simple unapendeza. Shepu sini kiuno kijiko, chumbani wanipa madikodiko, kifungua koki ya nini mafuriko meniweza. Kuma baby te amo,
DJ Miles the number one deck master.
Te amo, kuma baby te amo.
Eza unika mitadi di mi, mitadi di mi, mon amour. Exista que de todas as rosas que tem no jardim, no jardim. Essa forma você é louca, me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica na lume. Vamos pra mamá, pra papá, vou fazer essa menina, menina mais linda do mundo. Exata choco choco, que me toco, a mamacita que me tombalou, que me tombalou. Exata choco choco, que me toco, a mamacita que me tombalou, que me tombalou.
Uma baby te amo.
Chamina dua ai senja kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home senje, tell me are you on your way. Kifetu kipenda na kiromeo na Julia. Aisenje na kosa usingizi usiku kucha minadua. Aisenje kilini moyo ni bado we wanizuzua. When are you coming home, Senje? Tell me, are you on your way? Tife tukipendana, Kiromeo na Julia. Aisenje bane,
Senje.
Come
somebody
on.
Loves you.
Oh,
Senje. Hello, hello, hello. Change your mind and come back home. Somebody loves you.
Kispia kana janguru kada induko kaji frame aibu zida ingulu kwenye swag ya kuda ingulu kembubu nakatamu nakawai munju rada logisha kemba kunyi rada jotumbo shosa lusi lusi rada boys hatari beat kijuzi gumza gumza riz na kiudi sing sing niko ing ing benting feel free mpigi pinji drip drip deep sea ni ma whiskey misfit niki vibe niki hook fish bang bang eja per wada ding ding nina zi
Mutima, mutima, handshake hapa, niya mutirima, dirima, dirima. Boki penda, unajua mambo yangu, leta kienyeji, ongeza managu. Jaber, jaber, mimi kuisa mwanangu, mama wa county ni mdunge wanangu. Alego usonga ugunja again, narieda beba, bondeya bondo. Hakuna chamoro, oxtail soup, ongeza bone marrow. Nayo, nayo, mama malo, malo, hebu cheza lolo. Kamejaza daipa na kapin kanabi kana set cannabis kakinita pape.
Atoti, umebeba siaya yote kwa sianda. Siaya yote kwa sianda. Siaya yote kwa sianda. Atoti, atoti, umebeba siaya yote kwa sianda. Siaya yote kwa sianda. Siaya yote kwa sianda. Atoti,
wengononi, macho juu ya pongi. Wanadae vile mini mnoti. Ziko hati zimenyonji Rongende hatuchezi chini loki. Rangi ya taona sikopi. Yako za muta wai kama drum drum. Bitu tamuki kama muta gonam.
Timbadi malo, I'm in the building. Roma natonya uhatu wezi sit still. Mosha inana masima irondyo routine. Kuna mutu wa mutu wataenda missing. Abuju buju ndage gei kuku. Migu juju ni kutoe ndutu. Mugongo parking ni kifanya dhafu. Nako urungu makina mawatu. Nora ha ha kidoge dhaka. Kidoge smata kai wa dhaka. Imesi mama geke neke wanja. Shosho wa joka ego kanya kanya. Kabantu kai horu kananu. Kalevi kaminji mirinyo. Dadangu kabeba kikapu. Kizuli kinesi kilema.
So biggie biggie control,
pole pole.
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 Bona yapa aka Bogi Benda and you're hanging out with DJ Miles, Miles Entertainment House. See ya.
So biggie biggie control,
pole pole.
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 Simamisha, weka kando. Hey naikula kama hongo. Haka kadogo, haka kanono. Kana kaka kamepigwa popo.
Wapi pa
permit ya kubeba hii mzigo. Hii lori haisikiagi mashimo. Kifo cha mende, komba mwiko afande. Kanataka fimbo.
Ratatat, piga ua, hapana tambua. Kumandani kama ya nasumbua. Nakasoma kama mbuku na kaseti kama nuku. Tunavua luku luku tunabaki kama nuku.
Look fiti na feel fiti. Yule boys fisi ya meva suti. Akile mwede niki rise na masterpiece.
Zo bigi bigi control.
Pole pole.
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 Zo bigi bigi control. Make you balance your right to left on your waist. Nice and slow, see complicated. What you gon' do if I touch you there? Truth I'm a dare, sit us on my hair. 1 foot forward, Johnny Walker. Talk a sin city Gomorrah. Suicide mama, vena vunja mabama. Fanya justice, had your weak and your runner. Oga panika wanted, not by CID. Na ma anti wale wakilima. Nina sifa, ni kijiti kile ngori. Majima, jiba sikainama. Fanya ibada, masaku saba. Chafua rada, kuna mbaya utakipata. Steam mingi kaprosha kuka 24-hour economy ya tufuli duka. Zo bigi bigi control. Zo bigi bigi control.
Wanakuchukia tena, wamepanga kukubania. Istoshe Sina tasifa za kujisifu najua. Kila kukicha kwa Mungu naomba dua. Aso nazidisha ili nizidi tusua. Wakinifunika kesho nitawafua.
Mchanga hauzikwi, unaubadilisha makazi. Uwezi zibariziki, bure utaki na kula
kesho. Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho, zamu yangu itafika. Nenda wambie, wambie.
Everybody, my woman, 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 my match. Kila mtu tuende match. Aji match. Acha tease alert. Alert. Acha tease alert.
Everybody's dead.
Siyo sidon.
DJ Miles.
Ini sidonyo, siyo sidon. Ini sidonyo. Iva kimali adiwisha mehomo. Siyo sidon. Ini sidonyo, siyo sidon. Ini sidonyo, siyo sidon. Ini sidonyo. Iva kimali adiwisha mehomo.
Kristo, Kristo, lejo Maria. Shika, bicho, teni Maria. Assalamu alaikum, ni petu waria. Kwani walibora, ni keno mario. Atikicho, micho, niko na kizia. Kisho, kisho, na kujazilia. Mwaka, maji, ya kunyenizia. Niko shaka, mangi, ya kupaliliwa. Ati, oi, torea, oi. Kani magowe, riso, ni romtaka. Ati romtaka. Kani kadonye, ni romtaka. Ati romtaka. Kani kaponye ni romtaka. Ati romtaka. Kila mtu tuende match. Ati match. Kila mtu tuende match. Ati match. Ati a tease alert. Alert. Ati a tease alert. Alert.
Siyo si dong. Ini siyo nyo. Siyo si dong. Ini siyo nyo. Siyo si dong. Ini sidonyo, iva kimali adiwisha mbeomo. Siyo sidong, ini sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, iva kimali adiwisha mbeomo. Gota na right, left iko kwa nunu. Ike bangai, shukisha na kanudhu. Odu angwai, nanyole na paka mulu. Obenya sai, wakambo mita mulungu. Cheki, sasa ni wakati wakujikuna kuna. Kila mtu ajikune. Wenye unawashwa cheki. Kuna mgongo, kuna magoti. Ebu kuna kuna. Kuna mgongo, kuna magoti. Ebu kuna kuna.
Kani dansa, kushikisha kashamba.
Tunda benda dansa,
shika shika kitanda.
Tunda benda dansa, tunda benda dansa. Foni gani weekend imefika. Stress kibao ndo nataka kuzika. Bosi yako na mapresha kuzidika. Akiendelea tu utachizika. Yo, time to call up everybody who don't know. Tell them I feel in cop about an hour for the show. Randa uba nitalipa tukutani karibu. Tupatane basi kwenye dance floor sababu. Unapenda dansa
DJ Miles.
Unapenda dansa. Unapenda dansa. Unapenda dansa. Dansa. Unapenda dansa. Unapenda dansa. Unapenda dansa. Bigia na mindo akuje na nani. Na kuna dem flani ya nasumbua nani. Na kuna bese yake ya mekufia sami. Wakikuja wote tu ni mzuka chumami. Selecta ima fipe olipa dansal. Walling up a tempo we full of vibes confirmed. Usheli mikono juni kama una concern. Kawi lifi dansal confirmed.
My entertainment dansa.
Unapenda dansa. Unapenda dansa. Unapenda dansa. Dansa. Unapenda dansa. Unapenda dansa. Unapenda dansa. Yo, time to call up everybody who don't know. Tell them I feel in cop about an hour for the show. Randa uba nitalipa tukutane karibu. Tupatane basi kwenye dance floor. Selecta ima pipe olipa dansal. Holding up a tempo we full of vibes confirmed. Usheli mikono juli kama una concern. Kawi lifi dansal confirmed. Unapenda dansa.
Unapenda dansa. Banana, yeah. Let me see you sit it up and just sugar, sugar, sugar na yo. Sugar, sugar, sugar na yo, girl. Sugar, sugar, sugar na yo. Sugar na yo, girl, roll it up, baby. Banana, yo, banana, yeah. Banana, yo, girl, banana, yeah. Banana, banana, yeah. Let me see you sit it up and just sugar, sugar, sugar na yo. Sugar, sugar, sugar na yo, girl. Sugar, sugar, sugar na yo. Yeah, sugar na yo, girl. Roll it down, my girl. Just panda, soges, panda, leges, panda, chapish, panda, rudish, panda, shukish, panda, ivish, panda, malisa, panda, umisa, panda, tetetesa, panda.
Panda, television, Panda, television, Panda, television. Batman fi call and shout and ball out fi uno. Kingpin a fly the G5 just fi uno. Pandem a dedica them wish them fi honor. Like a bad girl in a the place, yeah.
DJ Miles Kenyon from Miles Entertainment.
Let me see you sit it up and just shuka 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 na yo. Shukisha shuka 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 na yo. Shukisha shuka 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 na yo. Shukisha shuka na yo. Girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda 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 yeah. Let me see you sit it up and just shuka 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 na yo.
Whoa whoa whoa.
Shuka 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 na yo, girl.
Yeah yeah.
Shuka shuka na yo.
Whoa whoa.
Shuka na yo, girl, roll it up.
Panda, fungu wa mkanda. Taratibu ni kukute kwa kitanda. Kesha ni panda, nataka nile chanda. Ukichoka taku kanda. Shajenga kibanda, paka parabanda. Mundo kweza kama majene shaganda. Mime sanda, nimesha kuwa panda. I'm ready maruwa, ya mene panda. You look good every day, let's take a holiday. Panda yeah, panda yeah, you want it not a money day. Batman holiday.
I like how you pop it eh. Panda na yo, panda na yo, panda ye.
Thing, don't stop. Yeah, you better work and get it on top. Boy, you gotta sweat before you can chop. And you better know you a winner before you get it to a billion. Money come, money go. Money come, money go. Another
money
one.
Come, money Miles go. Miles Entertainment.
Money come, money go. No man a nazi changa.
Changa.
Nazi changa.
Changa, changa.
Una nazi changa.
Changa.
Nazi changa.
Changa, changa.
No man a nazi changa.
Changa.
Nazi changa.
See me, yeah, it was a green light. When the money goes, we go turn right. You bend the chanda lama, cause I work hard. Cause I woke on a kanda. See me, yeah, it was a green light. When the money goes, we go turn right. Spending is a habit, cause I work hard. Kufuti kana kanda. I'll never go broke.
Money come, money go. Another money come, money go. Money come, money go. No man a nazi changa.
Changa.
Nazi changa.
Changa, changa.
Una nazi changa.
Changa.
Nazi changa.
Changa, changa.
No man a nazi changa.
Changa.
Nazi changa.
Changa, changa.
Una nazi changa.
Changa.
Nazi changa.
Changa, changa.
Yeah. Me love this money and me a confess. When you want hit me, a taste success. If you want to see me on the stage, me a mash out the place, cause me did under da. Me love this money and me a confess. When you want hit me, a taste success. If you want to see me on the stage, me a mash out the place, cause me did under da. Money come, money go. Money come, money go. Another money one. Come, money go. Money come, money go.
Buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz.
DJ Miles Kenyon from Miles Entertainment.
Big bang, 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 bamboo. Buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo.
Meku cheki toka zamani. Tunataka nadhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane.
Tuna step na te inakam. Tuna left na fia nakam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi pungi, nyonyi uki gonga. Gonga, gonga. Sopo jani piando mkambia fande. Mbele tuki songa.
Meku cheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndani, na baki ndani kwa ndani, hey, at kwa ndani, na baki ndani kwa ndani.
Neza isha kwa hivyo itisha, tukiwashe kikichatisha, kuguza tuwezi ivisha, mevisha unanimaliza. Masharungu lonchizishe, napenda umbo nda kufurisha, mezi tisa endopimishe, kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani, junataka na dhani, mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, hey, ate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane, hey, at kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Bazu, big man bazu. Big bang 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 bambu. Inajitoa choche, inashuka, inajipata kunyi. Zubadu, kaukie kwa fudhi, na chashi moneze kwa ngumi. Kujitepa, dia kilistumi, inambao na miumba usakumi. Mtahu wa tuban maudi, kujitepa dia kilistumi.
Mekucheki toka zamani, junataka na dhani, mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, hey, ate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane, hey, ate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Bazu, big man bazu.
Kuru kushuka reka shakuru kesungungu, tani lako limeniko mikakutu. Nimeshika nina sema tumatutu, karibia chapdono nipigia mabutu. Zungushie wandon, zungushie wa, zungushie wandon, zungushie wa, zungushie wandon, zungushie wa, zungushie wandon, zungushie wa. Ntakanya na wandon, takanya raka, takanya na wandon, takanya raka, takanya na wandon, takanya raka, takanya na wandon, takanya raka.
Chibobo wangu, mhodari wangu. Chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda, na bado na amini, siwezi kukutenda. Kila day bana, mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutext banda ndolepua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapodondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Tony ukipita na maboy, wana dance. Nazidi kuwa langa ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tuka begani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tuka begani.
Kuru kushuka reka shakuru kukungu. Bengi lako limeniko mikakutu. Nimenishika nina sema tumasutu. Karibia chapdono nipige mabutu. Zungushie wandon, zungushie wa, zungushie wandon, zungushie wa, zungushie wandon, zungushie wa, zungushie wandon, zungushie wa. Takanya na wandon, takanya raka, takanya na wandon, takanya raka, takanya na wandon, takanya raka, takanya na wandon, takanya raka.
I want your boy with the ghetto loving. It's my dear that you say you've been wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a check. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime cheesy with your love, sijiwezi. Niko standi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kukufota fota tu kama mbuzi. Vato zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika venye flap wa wa wanarora.
Kuro kushuka reka shakuru kukunku.
Oh yeah. Mgoni ya robo.
DJ Miles.
Acha mapenzi run dunia. Nilikuona kanivutia. Baby, you're everything that I need, baby. You better know. Wengine wapulize gunia. You're my beautiful peacock. Takutunza ka mtoto. Ototo si toto. We mtoto kiboko. If you don't mind, let's take a photo. Yeah, photo. Kisha chora namba kwenye telephone. Yeah, yeah.
telephone. Oh baby, let's take a photo, baby. Photo. Kisha chora namba kwenye telephone. Hey, telephone. Leo tujuane. Hey, we can get enough for girl. Hey, ever since I met you. Hey, my baby. How don't you do don't go. Ever since I met you. Hey, we can get enough for girl. Oh baby, you fire, fire. In your eyes I see fire, fire, fire. You're so magnetic, kama nipete hapa automatic, yeah. You're so magnetic, kama ni ball nitagusa neti. Oh baby, let's take a photo, baby, hey, photo. Kisha chora namba kwenye telephone, yeah, yeah. Hey, telephone. Oh baby, let's take a photo, baby, photo. Kisha chora namba kwenye telephone. Hey, telephone. Leo tujuane. Hey, we can get enough for girl. Hey, ever since I met you. Hey, my baby. How don't you do don't. Ever since I met you. Hey, we can get enough for girl. Hey, I'm gonna be in you, baby. My baby. Kijwani don't you do don't.
Palma life back to sender. Sababu Yesu ananipenda. So giving him full of praise nikitumizi wezi lenga. Hata nikishiki wandema. And so me chant Psalm 90 verse 12. Increase me wisdom, strengthen my faith. I don't wanna ever walk alone in shame. Oh Lord, you have to protect me because wamejaribu kunifunga. Natumia hata nduma hata job nikachujwa. But now nimekafunga toka ghetto na shirunda niko fresh. Sina pupa cheki looks imitumba juni Yesu ameniguza. Maybe to hell and came back even $100 million. Me say can never change me. I just wanna love you with a willing heart. Told me I'm facing say.
Kama nikipa tumenipa sahu tumenipa. Sana zaka nikuimbie baba. Tena na tena tena na tena. Tena na tena tena na tena. Kama nikipa tumenipa sahu tumenipa. Sana zaka nikuimbie baba. Tena na tena tena na tena. Tena na tena tena na tena. Tena na tena tena na tena.
On Instagram at
DJ Miles Kenya.
Everybody stand up.
For Miles Entertainment.